This song was created using the N-Track Studio app.
Nishike sitak Leo nimevishwa Sinishike sitak Nimelewa Sinishike sitak Nimevishwa Sinishike sitak Nimelewa Sinishike sitak Leo nimevishwa Sinishike sitak Nimelewa, sinishike sitak Nimevisha, sinishike sitak Peleke na Urusi shiri apubi Peleke Pakistani shiri apubi Peleke Kimbonte shiri apubi Peleke Bandikila shiri apubi Peleke Jamaica shiri apubi Wanangwa melewa, kaleta minoma Tuwala melewa, kaleta minoma Sinishike sitak Nimevisha Sinishike sitak Nimelewa Sinishike sitak Leo nimevisha Sinishike sitak Kibitamba dikila shiri apumbi Tunze tumishe nikila shiri apumbi Pereke dipsi shiri apumbi Tunze tupaka suna shiri apumbi Tumevisha Sinishike sitak Nimelewa Sinishike sitak Wesitak Wesitak Nimevisha Sinishike sitak Nimelewa Sinishike sitak Wesitak Wesitak Sija pinga popi fanya ubya suna Kata Ta Abubira Sanyani Baba Feli Mjomba Buzeni Wasio kupada pada misa Hili nado Kaba Silusira Meneja Kutuni Meneja Filidia Sapo Tamada Pakistani Shamba Sila Laiso Stop Adui Esi ya kupinga po mwanangu Umarisa Isa Timbonde Kisho speaker kusikika Sila Kado Pinga bumi fanya udadi si chama Jitu nene, jitu kubwa, jitu dogo Montana sera, bari atiene Sia moka adui Sila kisturi, mifanya udia bastikiwa Sila shunta, kaba selo sera, sila bungila
Kwa nandutumba